Zeris Music.
Brand new one. Gaza Empire, new guys. Alongside Astronaut Boys.
Just like a woo. Ona bupiro bolo pila wa manyando makula no body bossy. Ona bupiro bolo pila wa manyando makula no body bossy. When I'm a judge, I'm a Louis Moulule. I'm a Louis Moulule. When you walk, I'm a Louis Moulule.
Ikona mifai zandile Iweza kuchasa kunwa kapane weza kutina Mwareti au zina kitala ye kutinya Seli kubeleka singa Kabu pima mala patikona seli pina Akazio au pili maa Zila ya kupira batu abasa ibona Seba fetu akubama sina Basinya bonda temuboni seba na bamina Zila yoba lukela kuyakayona Mabona bubote na bolu inzi kabona Kose ni kenera kisabona Ke uso
Ona bupira bolu pira wa manyando makula no body pasi Ona bupira bolu pira wa manyando makula no body pasi When I'm a judge jamu Amulu imulule Amulu imulule Mwani muwaka Amulu
Upira wose lubata kupira Mama nyando alifasi kenu katalali Kakaofira batikene itetafala Seluto wakuimura kikaolu ikupela Kimina fuku karela nefuku ferela Wandate akikuli mandilo mirahela Konolua ikupela manyando kealu imerwa Lualikanga katata kutunda nanga Kuli mamboje kono ito chiswagiri nanga Onazo kona zelu za fisanga Mima bote wiambango fuku zina zelu panga
Ona bupira bolupira wa manyando makula
na kwa kuyelanga Jessica
Ona bupira bolupira wa manyando makula na kwa lipasi When I'm a judge jamu Amulu imulule Amulu imulule Mwani muwaka Amulu imulule Amulu imulule Amulu imulule
Nemwize kambali mangwale la chari ya kutuli kono wapila Chico Beza Ikaj Ike Niki K You want some nigga Money Rich J-Mox Mula Yo Money Kent J-Roxy Yo KC Yo Ancho Soft Dollar Bastone Cetro C One Scooby Frex Kid